nikachukie.
Nishakula bata di kuku wakaona dongo. Nisha jengaga na kubomo.
Zile highway, highway.